gaaf lammeessa Yohaanaaf iyo Petro bere qaalooriti gugurdaa hin dhufeen iyo daghayyuwa ta beeken ta labsuni ta dag Yahudiya duub eegiyan ishiya gaafete ishin jabeen maani qabde amma maqa maanitin dhufte bere mahaalaa sun dubbi hamtu dhuftiin caqasa won Petron jedheen Mateendo fula afuri Petro kalilum harqulqullo waaqa qabu haa dubbate daqqaaloleetiif iyo jaarolle kaanuuwwan dansa nam naafaa sun lafa ka'et midhaasin isee hin dhargin duub wanta hin caqasa isee dag Israa'iila hubedha kan nam naafaa ka ijjet kan is jabeen maqa iisaati lafa kaasen Iisa ka isen dhifteni duub eegiya waanin lubbu kasa kaase Iisan kaam dubbi isa kitaaba akasi dhargen ta kitaab Zabura dhaqaach dadgon minan ijaaredit dhufegon qara ite jiraachisa iyo nam baasa isun kule irri dhargen duniyaan kas nam dhibi akkasi hin jiru ka waanin nut kanne innin dandee dhufenu baasu
qaalloolee af maanguddoon akkama shangoot dubbii Petro asuurra mam ishiyaatiin in nam takaa ak dansaa elmu dhargetemu wo in nam qaraayu hi isheene nam naafa ka fayyiseennen Petro fuuldur ejjeta duub innaman sun gammi Petron won jedhuun naf dhabe duub Petro af Yohaana kasayaa jedheniin duub hait wal gaafet Yohaanaaf Petro maan tolchinaa guddoo dhibamte maanan dubbii dhugaa nam lillum fayyisen won ishin dhugoonfannoo didde tanam maqa iisaatiin fayyisenii tan maana iisa isaant dhise duub akkama didde Yohaanaaf Petro won ishin yet won iisaa hin dubbetinaa dhara.